Don't tell me me la zetwe. Sisi wa shindu wa vizazi vetwe. Nama yako lazima jugwe.
Feeling the discipline, I talk it this meme. Slate share spooky wise, kwenye big screen. Nasaka chiching, nafanya big things. Kaz, nye what ones, hamni shush meme. Many striker mwenye kiwa kuitikisa nyavu. Many fighter kauli mbio mkuwa shikisha dabu. Taita mwenye mbio zisomiza puff. Kama basa kona mlio kidita mina rap. Na kitema 16. Au hata nyingi bars na rushiwa cheese strings. Shilingi au hata bras. Mixa shango nyingi applause. Feature pambe mdingo of course dotambe. Kona king of flows like babi wacha pepa. Ma bling bling. Mi waga spin the vibe imeja ma didin. Kichwa ni mengi saa. Na napo win. Naona macho wa trenchin. Kama msa kwa kingpin. Mina haso twin twin. Haters wana nuna waya sialegeza. Man, haupas kupuzo kama hauna cha kupoteza. Na hata kani fedha nyingi. Nitashika na kutekeleza yale msingi kila dakika. Na ikumbuka shida mavumba nkishika. Na wasafisha lonchafua. Walona mbea njana. Alisha na kwenye nyua. Walona ngusho loliza. Na futa chozo londulumu. Wakinkopa na leap of course. Kero za kelele nazijua. Na so kila kilecho kusongesha mbele na tour. Sure, wani. Au nyewego mwona broza gari pindi kwa mlimani. Au kwenye speedy kali na vigingia vionekani. Kapona jile dua za wale witness kwa njia. Kumusu mbefo kukere yoni witness. Kuna mambo yaji bila force vio kipozo tanyoya. Na kwangu huru so chochote kia watu musu kose.
Isn't nice from home.